dajimsafi.com.
Usipokuwa unado bila kitu basi kinyago, pesa sabuni ya ro, sina bifu kwako kinabo. Naisi unanipa mawenge, nafosi niziruke senyenge, alafu nishapaka mundende, nachowaza uje twende. Put money on the table, ndo mapenzi ya sasa, mambo ya kupenda yebo yebo, wengi wamesha data. Put money on the table, ndo mapenzi ya sasa, mambo ya kupenda yebo yebo, wengi wamesha data. Asa give me one more night.
Alafu kichwa kinauma panado, michezo ya nanado, mara piga mara finya Ronaldo, naziki pigwa parapanda baby.
Kare dio,
kiso sauti kwa kitanda baby.
Kare dio,
putimani on the table, ndo mapenzi ya sasa, mbwaku